Kuma wali nire katonda
vibes
ya tembera esu se obuzito Yobu yali musajja mutuukirivu ng'atya Katonda nga tewali kimutiisatiisa yalina ebyobugagga bingi ng'era yasingayo naye nga tebiyinza kumuggya ku Katonda waate lwali lumu Sitani nalumba nasanyawo byona bye yalina Yobu we yali omulamu yenna nalwala nafuuka mwavu olusholo omunaku asembayo naye yadde yabonabona Yobu teyakolimira Katonda yasaba yalina teyamwegana era bwatyo Katonda yamuviirayo n'awangula kangume nyingirire Katonda yatembera esuse obuzito Nchimani Eya yamba yobu mulamu Tewali chimulema Kangume mulindirire Kuma Mulindirire Katonda Yagembera Esuse obuzito Nchimani Eya yamba yobu mulamu Wali chimulema kuma mulindirire Walobani abamenyese mitima Uli chimucha sana ho Tebalina mirembe Otulo bambi batwera vila Anti basula balowoza kubizibu Ebinje bibatawanya Obutufu binjinyo Tebasobola kubimala Bwagololo mukono gwe Yesu muyaga gunateka Atwagaza kimu Kumwesiga Yagamba tusabe tunawebwa Tetuva ku Katonda Katonda yatembera esuse obuzito Nchimani eya yamba yobu mulamu Tewali chimulema kangume mulindirire Guma olindirire Katonda yatembera Esuse obuzito Nchimani Eya yamba yobu mulamu Tewali chimulema Guma mulindirire Mulamu Nubambi guma 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 Nulibalumu Nakucharida Oh, 마지막.